kun sagale amerikati sagalen amerika sanbata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka dilqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsas kanapa amma dilqaba akkamolton ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasa alif qopile torbandar bekana kesa tamsafa wan kesa kanem filan erradevin sinagesisuf qinde fanne jira kanisin kesummesu antujube horati hanga tumura saganta kenya takkan walin turtan sinafera am gara qopita nutcein
nanno oromia godinale qellem wollegaf godina wollega litaa kesa አናሌ አዳዳ ከሰት በርሲፍቶኒ በሰደቲ ኦልታን ባቲ አመጅራ ኤገሌ ምንዳን አከን ከፈለምኒ ፍመታጅሩ ከንደን ከሳ በርሲሳን ሰገሌ አሜሪካን ዱብሴ ሰደበለቴ በርሲሶኒ ካን ገረ ሂደቶ ተወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ካን ሞቱማን ሸኔ ጀድ ወሊን ሂደተ ቀብዱ ጀድ አመኒ አከ ምንዳ ዶር ከመን ዱበቱ ቢሮን በርኖ ተናኖ ኦሮሚያ ዋኤ ከናጋፈቴ ቀለም ወለጋት ጉማቸ ሚሶማን ወልቀበቴ ምንዳን በርሲፍቶታ ሙራሲን ከፈለምን አከጅሩ ኤራኒ ረኮ ከነፍሩዳፍ አከ ሆጀ ተማጅሩ ሰገሌ አሜሪካት ቲመኔሩ ፀሃይ ዳምጦ ገባ ሰቀብዲ
ናኖ ኦሮሚያ ጉዲነ ከለም ወለጋፊ ጉዲነ ወለገለ ጣከሰት በርሲዮኒ በሰደቲ ኦልታን ባቲ አመጅራ ኤገሌ ሚንዳ ዶርከሙሳኒ ሰገሌ አሜሪካቲ ፍመኒሮ በርሰ ዘላለም ሽማ አናሰዮት በርሲታ ኡሳኒ ኢፕሱዳን በርሲሶን መነበርምሳ ኢፈተኩማ ሰደርካ ተኮፋፊ ጃንሰዮ በርሲሰን ሄዱኒ ቪክ በርሶኒ መንምርኖታ ከነም ብሮ በርሲሰን ሚንዳንሳኒ ከምባቲ አመጅራ ኤገሌ ሃንገ አማቲ ከንን ከፈለምነ ተው ኤረኒ ጅሮም ሳሚንዳ ከነሂነርገነኒስ ሐልሃምቱ ከሰከጅረን በርሲታ ዘላለም ኢብሰኒሩም በርሲታ ዘላለም ትደበሉዳን ሳወት ሚንዳን ሳኒ ቀዋሚ ቃማ ሚንዳ ካፈሉ ፍየሮ ጋፈተኒት ዊርቱ አዳ ጎዲነ ቄለም ወለጋ መጋላ ደምዶሎ ከሰት ኢጃራ ማጅሩፍ ሚንዳን ሳኒ አከህሪፈም አጀጀሙ ሳኒ ድበተኒሩም
ሚንዳ ቆቱ አማዮናቱና ከፈለም ጅራ አከወሊ ገላት ሚንዳ በርሲሶታ አናሰዮ መጋቡሽ ሸመጋላ ደምዶሲ ዶርሲሱራን ከለቲ ገረገላቲን ብሪ ራፍተኒ ዶከነቲ ምርገኬ ጋፈቴ ሚሶማ ሞርሚዲ አሸኔ ራሲንጀ ለምንም ጋፈረከቱ በቅምርገሳ ጋፈታ ጋሞ አዳፕቶሪዝም ጎዲነ ቀልሞ ለጋ ይያራ አይደን ጋሞ አዳፕቶሪዝም ጎዲነ ቀልሞ ለጋ ሞከን ይያሩ ኮሬኒት ይያረሜ አዳፕቶሪዝም ኒ ሴክተር መታታ ቀበዋንቴቪ ታኤ መሪሲሴ ወጅታከን ቢፈሰልነ ቀበሳን ጥራ ኦፊሻሊ ሞቱማራ ቀበቴ ዱፌ ዴሲሴ በርሲሳ መሪሲሴ በርሲሳን መሁምነ ሳይወደንዴ ትወሊ ገሌኩታ ዮጂ ደሞ ብሪሳ ከንከፈሌ ሙርቶን ከኔውዲ ከነባሜ እንዳዘናች ከናፊ አመዶ ከነቲ ምርጀነ ሙማኬኛ ደሞ በኬኛ ፈቀዱን ፋኮቲ ምርጀነ ሙማኮቲ ልቡያ ቸመሻቲ ተሰገደ ጀረና ባማቲ ጆሌቲ ሚቶኩኛቱ መሌት ራቹ እንደው
መቃቆ ህዋምና ነገኛ ኮቲቲ ሶዳዳ ካንጀዳን ጎዲና ወለጋልታ አና ማለሲቡ መጋላ መንዲት በርሳተ ኡሳኒ ከድብሰን ቃሞሌ ሂደተ ወሊን ወልት ሂደተ ቀብዱ ጀቹዳን ሚንዳ ዶርከምነ ጀቹን ኢብሰኒም
አባውሸኒ ወጂን ወልየ ሰንት ከንሲኒ ማግባዲ ያጀተ ጅራታን ካንጀ ዱራካይ ተመራካን ከይ ቢንዳ ያካን ንገዲ ፈምነ ዶርካን ይቹ በጋፋ ጋፋ ተሙ ኦጂ ኢስተኒ ኢሳንሳና ወሊን ወልየ ሰንት ኩ ኦጂ ኢስተኒ በርሶኒ ባዲ ያጀተ ጅራታን ካንጀ ዱራ ማቲ ቢንዳ ንችን ነቹ ኑ ሙሐመድ ሐራቱ ጆሌን ኬኛስ መነክራየ ካንጀ ዱሩሲ ቦዲ መነክራየ ስካፍረን ንዲ መነከ ሳንገን ዛሶት ጃኒ ንቹ ዋኛ ነው ለነ ጆሌን ንዲ ፈርሽሚ ለማጅስቱ በርሲሰኒ ነው በሰደቲ ሸንተሚ ለማወይዳ ለኦጂን በሩ በርሲሶ ሃንጋ አራጥዩ ሰኮንኮ ነው ተመጂ በርሲሶ ማጅራ ዋኒ ሳናም ማከነት ኒንዳን ወተሚስቱ ነው ወሪት ዲቹ
በርሲሰኒ ኩኒን ማቲ ከምቡልቸንተው ኢሳኒ ኤሩዳን ሞትማን ፎርማታ ተተማ አከሳኒፍከን ጋፈተኒሮ ኮሚ በርሶኒ ካሰን ከናብ ዴቪ ከንከነን ቢሮ በርኖቶ ኦሮሚያት ጎርሳ ከንታኒ ፊት ጋፈተማን ቆንነምቲ ኡመታ ኦቦ ኤፍሬም ተሰማ ሰገሌ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ ኢሚቸ ቁበቀባቹ ኢሳኒ ኤረኒ ጅሮም
አና ተቆጥቆራቲ ሰበባ ቡሲዋን አዳዳቲኒ ደርቤ ደርቤ አና ከሳ በርሲሳው እንደስሚቲ በርሲሶኒ ሙርታኒ ብልብላይሩ ሚንዳን ኬኛ ከንጂያ ካናኑን ከፈለምኒ ከንጀደና ቡና ሜራ በኬኛ ፊ አና ግዳሚ ራቲ ረኮን ኩኒሲሞ ሰበባ ቡሲ ወጂኒ ወልቀበተ አከተይ እና ከሰኒ ቱሬ ሰከናሲ ኩኩሌ ፈቹ ፊገራ ወዲና ከለሞ ወለጋቲ ወጂረ በርኖ ተጎዲና ni fi wali nasof nejira godina len kuni si rako kana kafrani dogon gori baka baki ci umamutas kushin sa godina ati bilbile kanan kabu mata marisi saniru hankini bilchina marisi sosun garu didamira akajiru bulchan godina asna kasani bulchin sa anati bilbilani akakun sirrawu umani joi tiamane ojim soma rato jichu akakabu male umnan fedi saniti na alam indan sani akainchinne wali galame hoji akakara fumata tigala vijiru rako kana furuga
obbo ifem itidabaludan gumachi misoma aftaisam kara maritin kamni misoma ratir machuf busi akabusuf gafata mefi kamni misoma gagesuf karorfati irga irrati wali mariate wali galem boda jachunka lipsa yotaw kamulin barsisata ani hidatota shanejirani waman walin waliti daminsa kabujiraman yojratan kan imisani kulgulefamuta aja chudan garu hangadare senani hojibarif barsisu oso adani murim barsisajranit mindasani arga chundirka maja chunka saniru gabas sagale amerikatif sahidamto finfinirra
Bala honge godina borana mudaterra jiratotaf beledota bararuf kan hojjeta majul ta'u gargar siqaqaba jirummo gahamiti jedameya abdin garagaraf ummanni akka gargar sa gumacha jiru simamejira university nambo dul media hawas maqnde suf malota garagarat gargaramudan biri miliona afr ol ta'u walitqabe enye godina borana jiratota honge mid amanif gumachira kanarat nakor malka gabasaqab
Busangun Faurumia, Gudinali Rumia, could any old tanki setti, Lemile Miliona Sadifi, Kumat Ibella Maultan, Hongate Afim Musat Eleman Sanki Sakan name Kumat Ibasadich Alanimo, Boranaki Setter Gamujetun, Big Sejra, Regalin Enyatiba and Akagasi Sanito, Gota Sadan Derbanki Setti, Ankinaroba, Gudina Boronaki Setti Mudate Wilkavate, Lon, Milon Lamaf Kumat Ibasadi Ultan, Lubut Avanijuru, Kan Nin Avanimo, Gergasana Martin Kankasamantau Himamajra, Hongi Kanara, Jra Totav. Bila dua terbararuf, sederkana anu ti egale hangga hawasat tum si tasfama jiratulle, mita balan hongge kun kakapsi sen, walbrak abam memu ilalam gaha kentanif samajra. Bala hongge kan abararu daf kamole tum sajiran kesa, University Nambo satokwe mutaw, walitikabang kore, torbe borana, barsisa University Nambo fi, Presidenti Durani University Nambo, Dr. Tadisak ana, torbe borana jutun, malakate ipsu.
Asi University Nambo kesa, baratoni borana ratusan, godina borana kesa mata. Anaga muji kesa jualan jiratan, mati insani jirani. Rakko kanan saat lamani mati insani informasi kabasamata. Nufida turani ke kamera ala kama dadar raude fenor deca turre. Dargar suma anta iftau walit kamne tangne ala cijuru silalle. Jabat alle jenne debi nakan jirun murte ragenye. Hala kanan yero dargar si kunit kabamu mari si bel bela mangkabu yero kabawa kesa tita ukawa. Wan nargan ne kanasin mudahne acingga ukamna jenne tesine torbe tigargar sa walitik abamusanan torbe borana jenne akata nu tigargar sa walitikam ne akata addadati mana mana denne kartoni kabanne namni wanu makabokkanu kennu gocha turre korenke nya gutumbane kesmat magala ambo magala guder magala waliso bakka kampasin kenya jiru hundumat kama andenne suuki suuki la sanamni wa gurgura tut mana wanje dame hundumar nanofne namni de to kos de reshanes de kurani takuma kabut kan kuma kabus kan ibakabus nu kenna turre Kalau mata, agar mereka naatin maka rega walau nama mereka nak kesajiru, anda dapat lihat bannya. Isas awas kejanya bijalajaran nama timi kunit agamu nama nama mumanit agamu mumna kesan ini nukar gara jenne. Turbe jenne kana kesatti, gusanis kanu ke nama tu rejira. Kunun dum tu walit kaba meri, jaram ini na furit bahasa kau walit kabne.
Dua turbe boranakanan, gargarsa walit kaba meri. Turban darbe kesa, kudina boranat tergamudan. Namu ta gargarsi sambar baci suf gumacan ijuru.
Turbe darbe kesa kani gara borana demne kan kabanne kan eba ina ni za kunya tati zaitanya tati akkanuma ruji murasa wannamne nu kekene kan samuna fa kan kabanne gara borana demne jechuna dan nega fa jan argin wan ba e mira namami wargine ori lubunji to koyo argun dende nye mukti ba yen balan kabu lastigo ge radara da namni belan heddu mi tamera sa e mira namami da ata uti gargasa kabanne dan negaru bakka ana sadit Namu tabadi yarra filatamani sakka kenne nutae gandu tabadi yarra namu nikan filatamani aga nama mati kumasadi ol gargar si kenamu dan daerah jajana. Jal kabarat ti namun ni nuamantani wangkana kagunu nugargatan jalatu maje cumbar bada. Karena anha lagaru namun ni biro wangkana rabaratani akawa ujatanin amsa dapat cumbar bada. Raku amanu kofaton tain. Oda furatun ne adetta nurra amal tega amal gochuk amna jenne tenye di tuturra wasukku gochutu nuzajrata.
Misin sota koreki sabar sisa university ambo mulletar uguma. Wan itu dah lengkap.
Kacarate, ibu orang awak gua tak kurunan tu kura. Kesajarat bekerja kesajian beka. Borang kesagafa dem tuan. Durati barasana barasan orang insani jerani. Rakona kasih injerati borang. Eti tum borang arkafute ugdu. Annam borang arkafute ugdu. Matan sayu kubat bidena te esik ufsab. Harra umman yak kasih kuni dewi gafa gargar sabar badu lupusati fiat do kesajaratu. Mira gada gudat natragami. Dur gamana gamasiti. Ori borana jadamani bekaman argi tu dandi sana gafa dento harra ijaaf wanta argi tu njiri dandi kupat gali lafa gamojiti gamojidan damate markaba gamojiti jadamule ijakote nana gunan denye borani hori saad abe mali njirata jete gafa ya duk gadda kudatu natiragami wantu kuchumalu akana wati wali abbachun wali birmachun jirkamata
obo godana nura godina borana ana adreki sejratu
Bulaf ini nyata salite wahy khabarnya bukan ini kerana wanita hari gajer gusung gal sedih jelah berdakabeh ini dunia nu negatif umatib orangna umatib bila army dan takmi dan mereka kaden kamu kaden ni arki tiba arki segala sama jabre egel jira egel om orangna kalau saya ingin turun beti soda amturi.
Abu Jarso Jaldisa University Boranat Presiden Titiana Imbul Chinsaf berhutati. Gargasa University nampu tasisi nasuna mumma ummat Boranaf agar sifa mijecun irga gudak abajar.
Irdang gudana cira. Ada bu, uang gergasa ko fadon tain, atau kata ni sana cing, dari sum, oleh kawani umat kana si bir matani, dong sebuda, namot birahalala ni sille tah, wani dik aja dah menjuru, orang rakok kena kesat, umaris bayar galatong pate.
Konof, koran no kasumas, mari, balahongi kena kolat cut, af university bor nata subratti, hujatosni university cha, minta sani rabri, million terubah ol kumat cut af, karor famuhimun, able motuma, miti motuma af umatni, gergasa akatas suf, obujarson, wamc. Isani juru. Segala Amerika, Nakur Melka, Amborra.
Yai gamta Afrika sodomija afat or bandar befinfinne ke satgege samelal chise khadawit galmo nugabas heitur.
Emma ijo gabadil dalabilisa Afrika ke setiba balisu kabate ikhanga gifamature ya ingamta Afrika sodomi jafa maregu yala mamboda dilbata tumura mejira. Ya ikanan ujino mishafi tajajila gababilisa tokichi ardicha ke sati akarugo mufi biyotana Afrika jabatani ujichu kabu ujada mejira. Gagesuma gamta Afrika, Presidenti Senegal Macky Sall arka kafuratan Presidenti Komoros Azali Asumani, karura kanad ugesufan hujjat daajidan, yotu murawal geikan ratti ifsakennan.
The theme of the year is an ambitious one, but it is also achievable for a well-integrated and developed Africa.
Akas jadu, ijo mari gamta Afrika barnakun wangudad, balladas, garummo numadu gomsena. Kabinya umama kabdun Afrikan hawasa dunia bela bujiti. Walintanis gababilis ardi Afrika jeda mekana barakumala mabridemi sedikanati lidu gomsina. Kuna kafita ambo ofisi wana raegamu nambaha. Kanamale swayana genyimirkane sus javadenu jeda. Sabam nisas nagamale kunwa amfita ambo indande nye vichandu betu.
No stone unturned to ensure that this becomes a reality and also to ensure that we have peace and security.
Duratan Komisyeni Gamta Afrika Musafa Kimamat, ujinga babilisa Afrika to kutai sukuni, wan gari darbes tumsa balla akka gafatu kanipsani. Kanarratis biyotan basi gara madwa kakaban yada chisani jiran. Kesuma tujadu, la mile miluna dibaja Afrika kananisa elektrika inargan nefi, anisa elektrika tingaun, gamadi nagde digital taisu nefi, burale misoma barbachi sudrirsun, hoji kanafan uragabbisati jiran.
As custom demands, there is a report from the Peace and Security Council on peace and stability on the continent.
Akazi yadu, Musafaki, akka amalle hojii dinagdee Afrikaa kana gabaabli isaatii walitti hidhuu gaafatutti waa'ee nageenyaa ilaalchisee gabaasi mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa irraa nuuf dhiyaatee jira. Kan Liibiyaa keessa jiru rakkoo nageenyaa ilaalchisee koree takka hundeessinee dhiyeenyatti araara buusuudhaa fi qaamolee waliin taa'uuf jenna. Rakkoo naannoo Saahel jiruuf ammoo gareen gamtaa Afrikaa fi jaarmayaa mootummootaa irraa ta'e hundaa'ee hordofaa jira. Ittisa keenyaan kan Dimookiraatawaa Rippaabilika Koongoo ammoo humni Birgeedii Afrikaa ba'a dhimmicha ofitti fudhatee akka tasgabbii isaa irratti hojjetudha. Kan yaadne jirru jedhu. Dhimma daldala gabaa bilisaa Afrikaa keessatti dhugeessuu kana irratti hanqinni bu'uuraalee misoomaa fi rakkoon nageenyaa ardicha keessatti bakka bakkatti ka'u kuffuu ta'uu malaa jedhamee jira. Gama rakkoo maallaqaan jarmaa mootummootaatti barreessaan dhaabbatichaa Antoonii Guteeres biyyoota liqa kennan Afrikaaf amma saalitti maallaqee argamu irratti tumsa taasisuu qabu jedhanii jiran. Gama nageenyaan ammoo koomishinarri koomishinii siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaa ambaasaadir Baankolee Adeoyee manni maree nageenyaa Afrikaa ardichatti nagaa horuuf hojiirra jira jedhanii barinas nageenya galaana irratti xiyyeeffate hojjeta jedhan.
The AU Commission has been promoting what we know as the nexus between peace, security and sustainable development. And in this year we intend to focus on maritime security.
Akkas jedhu ambaasaadir Baankoleen koomishiniin keenya darbees gamtaan Afrikaa nageenyii fi guddinni itti fufiinsa qabu akka wal guula deeman jajjabeessaa ture. Bara kana nageenya bishaan galaana irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Kanaanis yeroo jalqabaatii fi humna waloo galaana irratti shaakala gaggeessuudhaaf itti jirra. Kunis waa'ee nageenya bishaan galaana irraa galoo galaana Giinii haga garba Indii, galaana Mediteraaniyaanii haga galaana Diimaa darbees immoo biyyoottan handaara galaanaa jiran irratti hubannaa uumuu fi kan irrattis biyyoottan Afrikaa martuu ni hirmaatu jechuun dubbatu.
And landlocked states.
Walga'iin guyyaa lamaa gamtaa Afrikaa sanbata saaqame mata dureewwan hedduu ardicha ilaallatan irratti kan mari'ate yoo ta'u gaggeessitoonni biyyaa bakka buutonni dhaabbolee garaagaraas irratti hirmaatanii haasawaas taasisanii jiran. Dubbii isaanii sanbataan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed Afrikaan ijaaramayaa mootummootaa gumii mana maree nageenyaatti bakka bu'umsa dhaabbii akka argattu kan gaafatan yoo ta'an barreessaan ijaaramayaa mootummootaa Antoonii Guteeres yoosuma kana gaaffiin kun sirrii ta'uu fi miseensonni dhaabbii kan mana maree nageenyaas ejjennoo wal fakkaatu akka qaban dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaan bu'uusaarraan kan ka'e sodaa tokko malee bakkaa bakkatti socho'aa jirra. Hariiroowwan hawaasaa addaan citanii turanis iddoo isaanitti deebi'aniiru jechuudhaan jiraattonniif hooggantoonni naannichaa VOA'f himanii jiru. Koomishinarri poolisii naannichaa Haaruun Umar Gamasaaniin erga hidhattoonni karaa nagaan deebi'anii as sagaleen dhukaasaa dhagahamaan jiru jedhu. Naakoor Malkaa Katorbee nuu gabaasee ture keessaati.
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti jiraataa magaalaa Kaamaashii ta'uu kan dubbatan obbo Sanbataa Tafarraa nagaan fooyyaa naannicha keessatti argame bakkaa bakkatti socho'uudhaaf kan dandeessise ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Salaan kan warra deebi'u alaahuun geejjibni tiraafikii hin baanne garuu ayitaayyuun ayisamaamu.
Akka godina afaanaa keenyatti erga nagaan bu'ees rakkoon hin jiru. Sagaleen dhukaasaa illee dhagahame hin beeku. Namnis akka fedhetti socho'uu danda'ee jira. Amma uummatni gara misoomaatti galeera. Jechuun dubbatan jiraataan godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas tokkos gama isaaniitiin hariiroowwan uummata gidduutti taasifamaa turan kanaan dura addaan citanii turan itti fufaniiru jechuun ibsu.
Raggaa Piroofeesar Asfaw Abarraa Gilgal Mammaraan Tibirti Kolleej noo maastabroo. Matakkal yaallee tasisaa hunetaa baxaan baxuru hunetaa laayiru migeenyuu.
Piroofeesar Gargaara Asfaw Abarraa Kolleejii Barsiisota Gilgalitti Barsiisa. Haalli nagaa Matakkal amma sadarkaa gaariirra jira. Gidduu kana gara aanaa dibaatii bakka rakkoon nageenyaa ture dhaqeen ture. Hawaasni waliigalteedhaan jiraataa jira. Kana booda waa'ee wal dhabdee hin dhageenyu nagaan jiraannaa jechaa jiru. Cidha dhaqee gammadeen dhufe. Hundumtuu isa duraaniitti waan gaabbeef amma jaalalaan waliin jiraataa jira. Sagaleen duuba kootii dhageessu kun kan wal dorgommii ispoortii magaalaa Faawee keessatti adeemsifamaa jiru. Kunis waggoota afur keessatti isa jalqabaati. Namni gammachuudhaan hordofaa jira. Jechuun dubbatan.
Koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar Gamasaaniitiin erga hidhattootni mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessanii seenanii as jijjiiramoota argamaniiru jedhan akkasitti ibsu.
Biheeniin taataaqee wajjin gootiin taataaqee wajjin mangis baadaragelaachaa'u sirri masaratti.
Hidhattootni goodeeniif biheeniin erga waamicha nagaa mootummaan taasisee simatanii seenanii as wantoota fooyya'an hedduutu jiru. Beenishaangul Gumuz naannoo itti sagaleen dhukaasaa tokko illee keessatti hin dhagahamne ta'ee jira. Ajjechaaf buqqaatiinis guutummaatti dhaabbateera. Hojiileen misoomaa kanaan dura addaan citanii turanis itti fufanii jiru. Jechuun dubbatan
Komishinar Haaruun daandiiwwan kanaan dura daandiiwwan ijaarsi isaanii addaan citee ture itti fufuu dubbachuudhaan sochiin geejjibaa kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin taasifamaa tures dhaabbateera jechuun dubbatu.
Sikkafatu badarbiyaa jemroo yabba'u mangadochin bahunu gize siraachawun.
Yeroo daandiin banamu daandii bonaa akkasumaan osoon hojjetamiin hafee ture kontiraaktarootni itti deebi'anii hojjetaa jiru. Asoosaa Kamaashii, Asoosaa Matakkal kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin malee sochoon hin danda'amne amma garuu eegumsa malee deemamaa jira. Kontiraaktarootni, daldaltootni, jiraattootni, namoonni kanneen biroo hojii garaagaraaf garana dhufanis waan barbaadan haalaan hojjetanii akkaataa itti deebi'antu jira jechuun dubbatan.
Haalli nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'ate akka itti fufuuf uummata waliin hojjetaa jirraa kan jedhan komishinarichi keessumaa tajaajila poolisii hawaasaatiif xiyyeeffannoon kennamu dubbatanii jiru.
Kamuwaatir Ansaar abzaanyaawun qabayyoowwan yeefarrasuubbatti hubataawwan achoo nabbaru.
Caasaa mootummaatiin wal qabatee ji'oota sadan afran darbe gandootni diigamanii turan. Tajaajilli poolisii hawaasaa koomuniitii poolisii jalqabamee jira. Ogeessotni tajaajila ekisteenshinii fayyaa qonnaa fi bishaaniis akkasuma hanga gandaatti seenanii hojjetaa jiru. Uummata faana waliigalteedhaan hojjetamaa yommuu jiraatu hooggantootni olaanoo naannichaa gadi bu'anii uummatallee mariisaa jiru jechuun dubbatan.
Miseensota warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Buhudeenii fi warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Behinan hojiilee garaagaraa irratti bobbaasuudhaaf haalli mijataa jira jechuun dubbatan.
Carraa hojiidhaan wal qabatee hojii albuudaa, daldalaa, qonnaaf kanneen biroo irratti gurmaa'anii hojiitti seenaa jiru. Namootni barnoota qabnaa digirii akkasumas dippiloomaa qabnaa jedhan kanaan dura hojii keessaas ba'anii turan yeroo ammaa kana deebi'anii hojii eegalanii jiru jechuun dubbatan.
Durataan warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidha guddichaatti itti gaafatamaa waajjira hirmaannaa uummataa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Giraayin Guddataa sababa nagaan bu'eef hojiilee misoomaa hojjetamaa jiru jedhan ibsanii jiru.
Nagaa fooyya'aa osoo hin taane nagaan guutummaan Beenishaangulitti bu'ee jira. Gama misoomaan wal qabatee aanaa seedaaliif kaamaashii kan wal qunnamsiisu daandiin bonaa hojjetamee xumuramee jira. Hidhattootni gama nagaatiin seenan akka hojii qonnaa irratti bobba'aniifis kaamaashiitti tiraaktarootni 10 fe'amanii jiru. Matakalitti ammoo kanaan dura tiraaktarootni 13 fe'amanii seenanii jiru. Jechuun dubbatan.
Waggoota afran darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamuuf kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u mootummaan gama isaatiin kanneen qe'ee irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu ibsu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa qajeelcha poolisii Buraayyuutti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafatee jira. Hoogganoota kana keessa miseensi koree giddugaleessa paartichaa obbo Kennisaa Ayyaanaaf hoogganaa olaanaan siyaasaa Daawit Abdataa akka malee dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Abaa'oon Gamasaan hidhamtoonni kanneen haala gahaa ta'e hin tajaajilamne wal'aansa gahaas hin arganne jedhu Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektarri naannoo obbo Imaa Dabdulfattaa Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran murtii mana murtii fi ajaja malee hidhamanii ji'oota hedduu lakkoofsaniiru jechuun himan. Obbo Imaa itti dabaluudhaan kun sarba mirga namoomaatis jedhan.
Mootii galaatti wanti beekamu namoonni kun himanni osoo irratti hin dhiyaatin akkasumas qorannoon deemaa jiru bakka hin jirretti ajaja mana murtii bifa faallessuunidha kan mana. Poolisii jiranu kanaaf nuti ammas irra deebinee kan jennu adeemsi akkasii olaantummaa seeraa irratti adeemsa sirrii hin taane kan karaa bane waan ta'eef mootummaan namoota kana adeemsa seeraa hordofuudhaan akka gadi lakkisuudha. Ammas kan jennu yookaan gadi hin lakkisne taate qorannoon adeemaa jiru yookaan jiraataati qorannoo adeemsisu sun bakka hin jirretti hojjetaate ammootu. Namoonni kun adeemsa isaa hordofee akkaataa manni murtii ajajaa kennee gadhiifamuu qabaatan kan jiru. wanni kun to'anna mootummaa jala jiru bakka namoonni to'anna mootummaa jala jiranitti mootummaan dirqama irra jiru jira. Dirqama kanneen keessaa tokko ammootu yeroo tajaajila fayyaa barbaadanitti yaala akka argachuu danda'aniidha. Kanaaf mootummaan adeemsa seeraa hordofuudhaan namoonni kun yaala akka argatan gochuun dirqama isaa akka ta'e hubatee namoonni kun yaala akka argatan gochuutu irra jiraataadhaan akka jechuu dandeenya.
Abukaatoo hoggantoota kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baay'isaa namoonni kunneen ajaja mana murtii malee hidhamanii akka jiran ibsuudhaan obbo Kennisaa Ayyaanaa fi Injinar Daawud Abdataa ammatti garmalee dhukkubsataniiru jechuun ibsaniiru.
Namoonni kun hoggantoota adda bilisummaa Oromoo keessaa amma kan jiran nama torbadha. Hoggantoota namoonni kun haa ta'u malee namoonni kun hundi isaanii iyyuu dhukkuba adda addaa kan qabanii dhukkubni isaanii maal akka ta'e ifatti piraayivasii isaaniitiif jecha amma hin kaasnu garuu namni hundi isaanii dhukkuba qabu baay'ee dararamaati kan jiran bakka kanatti. Bakki sun lafa qorrallee hin qaba. Gidduu kana obbo Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhibameeti jira lafa ka'uu hin danda'anii. Kana biratti ammoo yaala gahaa argachaa jiranii baay'ee kan nama dhibu namni kun to'annaa mootummaa jala kan jiru keessatti isaan ilaalchisee abbaan langama mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan biiroon abbaa langaa jechuudha. Waggaa lama dura nama kana waanti himachiisu hin jiru yakkinni raawwate tokko iyyuu hin jiru mana hidhaas kan isa tursiisu hin jiru waan ta'eef poolis koomishinii Oromiyaa fi manni amala sirreessaa Daalatti kan jedhamu nama kana sababa tokko malee mana hidhaati akka gallakkisu ajajee kennee jira garuu haa ta'u malee waggoota lamaan kana mana hidhaati kan jiru namni kun sababa kanaan dhukkubni kun baay'eetti jiru.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan namni to'annoo seeraa jala jiru tajaajila wal'aansa fayyaa guutuu argachuuf mirga qaba jechuunis eeraniiru.
Egaa mootummaan erga hidhee kaa'ee nama kana yaala gahaa kennuufi qaba ture. Haa ta'u malee namni kun baasii mataa isaaniitiin amma rifarii jedhamanii gara Paawuloositti deddeebi'aniiti kan yaalamaa jiranii. Hospitaalli Paawuloos kan jedhe dhukkubni isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef asciisanii yaalamuu qabuudha kan jedhe. Haa ta'u malee kana poolisiin ayyamuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu guyyaa deemanii achii ooluu galgala immoo deebanii mana hidhaatti deebi'u jechuudha. Kan baay'ee nama dhibu garuu mootummaan nama hidhee kaa'e kana tiraanspoortii yookaan geejjiba ittiin geessu hin qabu waan jedhaniif baasii mataa isaaniitiin geejjiba kaffalanii ganama deemanii galgala deemaniiti kan galanii garmalee kan isaanitti ulfaatee jirudha. Akka seeraattis sirrii miti mootummaan baasii mataa isaatiin yaalchisuu qaba ture. Jira warri kaanis dhukkuba baay'ee rakkisaa ta'e keessa jiru walumaa gala. Garuu akka waliigalaatti hundi isaaniitu dhukkubsatu. Sadarkaa dhukkuba isaaniitu wajjaallu malee. Torban isaaniiyyuu garmalee dhukkubaati kan jiru.
Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu hoggantoonni paartii isaanii qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii argaman tibbana dhukkubsachuun halaamaa keessa jiru jechuun eeraniiru.
Hoggantoota Adda Bilisummaa Oromoo miseensota gumii shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi gumii sabaa namni sadii haalaan dhukkubaa hamtuu keessaa kan isaan jiranii jaal Kennisaan gargaarsa namaan malee kan sochoonedha yeroo ammaa jaal Daawit Abdataadhaa fi dooktar Gadaa. Oljirraas isaan kun dhukkuba hamtuu saaxilamanii kan jiran jechuudha. Dhimma wal'aansa isaanii duukaa wal qabatee yeroo ogeessi fayyaa jedhetti mana yaalaa hin geessanii akka barbaadanitti kan isaan geessanii wal'aansa sirnaa argatanii yoo jennee afaan guunnee dubbachuudhaaf wanti nu dandeessisu hin jiru. Yaala gahaa akka argatan jira kan jennu.
Maatii obbo Kennisaa Ayyaanaa ta'uu isaanii kan ibsan namni tokko yaala hatattamaa yoon arganne haalli isaan keessa jiran yaaddessaadha jedhan. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii Oromiyaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi qajeelcha poolisii Buraayyuurraa deebii argachuudhaaf carraaqqinarraaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Haala Somaaliyaa keessa jiru miseensota galanaa eegumsaa kan ibsan tokkummaa mootummootaatti daayireektarri olaanaan dhimma dubartootaa Siimaa Baawus dubartoonni hirmaannaa hiika qabu akka qabaatan irra deddeebi'uudhaan dubbattu jedhan garuu akka isaan gaafatan maal jechuu akka barbaadaniif caalaatti adda baafanii akka dubbattan barbaannaa jedhan. Ibsa kaleessa jechuun guraan dhala 22 gola nagaa eegumsaaf kennan kanaan Baawus akka jedhanitti dubartootaaf kan kennamu kootaa 100 harka 30 hookara saalaa irratti hundaa'ee ilaalchisee seerri haaraa ba'uun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Dhimmoonni kun lamaan Somaaliyaa keessatti tokkummaa mootummootaaf dhimma dursi jalqabaa kennamuufidha. akkasumas itti fufanii kootaan sun hin guutamne bakka bu'ummaan dubartoota gadi bu'eera jeequmsi saala irratti hundaa'e dabaleera akkasumas yakki dhimma hookara saala gumii ministerootaan sagalee guutuun raggaasifame paarlaamaadhaan hin darbine jedhan ugurri sun waa'ee saalaa ilaalchise ilaalcha kennuu dhiisuu itti fufee jira wal ga'ii golana ga'eegumsaa kana irratti dhimma Somaaliyaaf ittaantuu bakka buutuun addaa kan muummicha barreessaa tokkummaa mootummoota Anita Kiki Geo akka jedhanitti mootummaan federaalaa Somaaliyaa qormaata hedduun isa mudatus dhimmooti biyyoolessaa dursi kennamuufii qabu ijoo gama fuula duraatti tarkaanfachiisuutiin fooyya'insa guddaa argamsiisee jira jedhan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.